Oh yeah, Lord, have mercy. Oh no, let me tell you my story. Nimezaliwa Tanga, Tanzania, huko kijijini Bumburi. Hapa mjini nimezamia, toto zili kwa kucheza boli, margafra kwa mziki zikahamia. Oh daddy, I'm sorry. Wakanisani ukupendo liposiki. Kama utani sinikaza kuhimba, Mungu siya thumani nikakutana na kosa. Wakanipiga kampani kapo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Fitina za ndani ndani mala rubia na vimba. Atapendo na nani mtoto wakisamba. Nikajipa imani ipo siku nitashinda mala mola ndo mpaji. Yeah, yeah, now make my paper. And I bless my family. Ole walo nicheka. Hezi navaga kanda mbili. Never, never, never. Never, never, never. Never, never, never. Sikate tamanga ika kila kona. Never, never, never. Mama told me, my girl, binadamu wanawema watakuchekiaga usoni. Kiwapa kisokwa na kusema usifadhi chuki moyoni. Yalipe mabaya kwa mema, jifanye ukumbuki uyaoni. Ndo maandiko navyo sema. Nimtanguliza mola kwa sala, mara ghafla kaja baba aya. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shara kwa wanangu wote wa kitambo, DJ Fatma, DJs kwa mitambo, mashabiki presenter, I got love for you. Wambie napita so mikono juu. Najua maisha safari mi bado sijafika, ga long way to go. Ila nayona fadhali kulala wakika na kula sio kabifo. Birika kwa zizi ya Rimbagara, Tandika, Temeke na Kariako. Joto la kibatari kiangazi masika jomuwa vyote vyako. Now I make my paper and I bless my family. Ole walo nicheka. Hezi navaga kandami. Never, never, never. Never, never, never. Never, never, never. Usikate tamanga ika kila kona. Never, never, never.
Sound.